muqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxaa ka soo muuqanaya haweeney u dhalatay dalka Jarmalka oo sheegtay in afduub loogu haysto Soomaaliya, iyadoo ka deersay xaaladda ammaan ee Soomaaliya, dalbatay in laga shaqeeyo sidii lagu sii deyn lahaa gacanta ay ku jirto. Haweeneydan ayaa sheegtay in 7 sano ka hor laga afduubtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo u shaqeynaysay hay'adda sariifka cas ee ARC, waxayna fariin u dirtay dowladda Jarmalka iyo muwaadiniinta dalkaas u dhalatay.
My name is Sonja Nientied. I am a German national from the city of Hamm. I was captured on the 2nd of May.
Magacaygu waa Sonja Nientied. Waxaan ka soo jeedaa magaalada Hamm ee dalka Jarmalka. Waxaa bishii May ee sanadkii 2018 laga qabtay magaalada Muqdisho anigoo u shaqeynaya hay'adda sariifka cas. Marka hadda 7 sano ayaan ku xiranahay Soomaaliya. Sida la socotaan xaaladda Soomaaliya si dhaqso ah isu beddelaysa, 7 ka hor kolonyo uu la socday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la beegsaday. Wax weyn ka badbaaday isku day dil ah. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda oo lagu hadlay khatarta Soomaaliya. Sidaas oo ay tahay haddana ma jirto cid ka hadlaysa duruufaha la haystayaasha sideedoo kale. Xaaladdeeda caafimaad way kasii daraysaa maalinba maalinta ka dambeysa. Aad ayaan ugu walaacsanahay badqabka nolosheyda. Marka fariinteedu waxay ku socotaa dowladda Jarmalka, muwaadiniinteeda iyo ehelkayga, waxaan idin ka codsanayaa inaad qaadaan tallaabo dabacsan oo suurtagelinaysa sii deynteeda.
I'm asking you to take swift action to ensure my release.
Waa markii ugu horreysay wax waraa laga helo haweeneydan u dhalatay dalka Jarmalka, taasoo warbaahinta dalkeeda horaan u tibiyay in lagu dilay Soomaaliya. Waxaan muuqatay in warkaasi balan marsan xaqiiqada, isla markaana weli nooshahay.